isandla sakho. Give me baba ungasusa mehlo akho. Give me baba kukho konke ngikho. Ngibonga wena mdali ungathatha uthando lakho ngizophela.
Baby, say me so happy. La policy to la.